chapan tati go lewru julai hitare 2022 chuka chukalal kala to modon tawere leede malide mangal mudum fu min joti on hedaade hejoji amen wattu mo jiddon o yottike mi wondi do hande Usman Nyalibule Usman hono nyalirda
meda selli ali sise baswala ham anne
alhamdulillah basifola nyalibule hodo joganda sakirabe amen hande de baso
sakirabe be anda wida leede meden nyande fu sukkar buritide wattu joni o le grengaji de sukab jokolbe kuliti metti mo ben e bedugol cogguji di en kala hal mo do e seda kabaru tariki yontere nde en jaarande kaadaari ndi no sakira meden habbe kay ana jogini korosane tabande suundu en timiniran no boori dani halde kabaruji haro caldi
nyaale bulis cogu sikaro ka nyande fu buri tiddale leendi
e non jaati beedugo ngol waawa wadde caggal kutteji do imadaraji sukabe jokolbe
odo ala haali le wi mabbe kana haani tawtenene jogolal no yaawri yella e be keba sultude
fabbe dure den fam aniko kalifa goto hebinen do faccitanga Mamadou Samassé ko sita sidibe
Bonjour mon frère.
Ouais, bonjour, ça va patron.
Comment allez-vous?
Ouais, alhamdoulilah, ça va.
Ça va bien.
Ouais.
C'est sympa. Ah.
11h wodda e odon nokku geren gondo trokro bugu le commune joberde bamako ibrahima kone woni horejo geren o bismimin le alhali totondral haklaji kabaru bolon do atay saginado e mingulti yeba ga fe le odo geren o kanko kone o na mimsiti e ko ciogu sikoro ngabbi joni
to wida defan atte hannen son wala ni soda sikar gotto bu noge to ni wala bu noge ni tidiyara atte lo mel hani hapudure kalse sa ko watti anan nawi
sonata balu yo njeyogo jinibere sera gidro e bi mako tidalla ciugo sikoro latiki sababu wutude kebe mako ndenno sonata ndadalam ko be fiande ko war mudun dabare
do fara sikoro
joni sora sikar kilo goto yata tendre chafande joy ni tidi fa wala sedan du waddi gollal mangal li ciugo amew so wi sora sikaro e kalsi tiddo tilo da kas joba ciugo faktire nanan mudun huna fa yabata do ciugo mo wattaw lamu an han fiide dabri jala ittora ana hunjo fe goto anda waddi goto mo ittora hunjo do mudun
ante wakati do alo
fode odo alhali o jokkolbe be na mila wide yo goto fudoro e darne mudum micitan wide be dade sukoro o nyamduuji kewdi honno tew nebam kosam boyi ciugiji bun en natidi
mi jara sikaso nyaali buli fami kala hala goliji sukabe jangobe watta wattu fofsere gondudo fuddude len lende mangal mudum fu
non jata alistise sukabe l'ecole hewbe le wattu ana ngada golle yogaji le on nokku no dirtedo sitede kenedugo
le wi mabbe dido golleji ana lato sababu walude be daranade sadda way mabbe kayen faabade sara mabbe fa yotto sorande hore mabbe kaaki mabbe dibi gollirta ecole
e wi sarabe sukabe l'ecole be di imma daraji be ngata be kani yettede fa bidur en fam aniko christian dako hebini en do faccitan Mamadou Samassé ko sedde sedde
e wattu vacances hana fina do jodo nokku goto do woni hakillo jeune en sikasu hewbe goto fu mabbe wonko hinni yalla dayan ko hebi huntude haaju mudun
mimi chotton mi chotta kadle sugabe worbe rewbe minke watti o vacances mi wadan nyoli nyoli weli kam mimi nyoon
so hakillo sarabe yogabe dun lotto sababu sukabe ekintino golle bobbe kay yo bur fu febre ciogu kaki jangirdi bangal furtingol jandeji di
so ne ko yoppam be won golla ngabe watta dudu an hokkabe andan homo fu hebata darorgal ciagan jande ecole yo sabe ne so jande yoppam me wi an sukabe amembe golla golleji yogal yalla be hebabe walla sara mebbe be mi sukabe amme ana faabo kan sabe nato sabe mebbe so dambe huuna fu haja ne watti bamme ko ekkol min ga suka don e min jaa ko watti min du golal goto ko welgan
sarabe namila wide yo wattu mo hanna wotere dun beedande be famu kulentreji kewdi yalla be kaba gollude kala ko be faccintama bangal hala ummi ko christian dakku hebni si jotoni glasikaso
yalla bolu so mi iwi sikaso mi jaram bafula be to wonto fedde mo nodirta collectif de frères unis ma hinan ding fuddi yaltinde fu sengaji di altinere noga e nay lewru juillet 2022
alisi se e wi hunjani be do hore fanda mudun yo daranaade sakade bon ndaji tuboje le o wattu ndungu e hakkilu mabbe wutugol fonse ngaji di le ngendedi ana wawi wadde fa ndiyam meje tunde keba ndogga jamare ne heba reno e nyawuji yogaji pawido do kabaru ndiyam aniko Moussa Be Sidy Bé kajaado men gondo bafula be hebinen do faccitanga Mamadou Samassé ko sita Sidy Bé
e wi ardibe dental sakirabe mahina din CFUM ngomijo yo bangal imadraji bingule jankaku mo fedende hinoto hitande fuf kedana Bokar Sambu Dambili kangun horejo dentalgal
sabi janji de nukkuji no subirino ngonko sabi hanne sumi fuddi ngal gollal ittude nyamar e janji bondi libbondi sabdu ana nato sabi rabbe nan nukkude e haba heegol podi nanal mudun soni nukko on rabbe tanama jamar amenadu dadan sarra nyablaji bondi
gollo wutu gollo fonseji di neni sanne yimbele mahinan deng yimbe mahina deng nyetti sanne gulɗo wutugol fonceji e wimaɓe ɓeɗo jokkoloɓeɓe na golla ko moƴƴi e papa dun huncagol hoore cellal e yirwere nokku o
sukaɓe jogol ɓen holli darogam e maggal lengal gollal saabu kamɓe fuɗɗigal ramdude nokkude hannden ɗum dabiri fiyaɗo to sukaɓe jogol ɓen kamɓe wanata saabe hannden hunjude torraji woni e nokkuji amen ɗe hunjude guin amen yaade yesso ngal gollal ana nato saabe ɓuutide ñablaji sukaɓe nannal muɗum le o watti nun
dental ngal kay anniyaki feewi haɗude ɗum yele mabɓe yo hinnade golleji yirwere e ley ko rata ko ɗum won ko Moussa Bessitowi heɓani studio tawani gila bafloɓe
ɗum nabata e yewtere amen mini maggi ñalibuli hippanguji tedol sen ɓe kana wonni matel sannede leyndi eɗum waɗa kutteje fewde sukaɓe jokkolɓe
Ali Cissé o kabaru mbembiniɗo sukaɓe jokkolɓe kollitiwide ana lannidi darade darde muɓɓen ha dow haɓugol e rafidenam gonɗo leydi meɗen ndi
le mabɓe ana hen gomɓele wuddu leydi ndi ɓe ka kollitiwide eɓe narda jamande gollida e maggal paɗe en ɓe fa ɓeydora ɗen faamu keɗo ɗen ko Fatoumata Kodio heɓani en dow feccitago Mamadou Samaseku kaen sita sidiɓe
huncagol hoore ndenagu yo fi en foof noon noon yeliri jokkolɓe yogaɓe gonɓe ley wuddu leydi ndi sugube ngadi noddango gollidal hakkunde mabbe e habitibe yalla habude rafundenagu ley leydi ndi
la jeunesse a vraiment
sugabe jokolbe ana jogi darorga mangal do kabaru den e dejere misal mudun le lamu segu handen lafi dejere ana satti ton sanne sugabe jokolbe won ko hani famunde jamare ne honene den e dejere hebirte hakkunde leydi fu ben hani tinnade dum e walla mangal padde leydi sabdina dejere ana satti fa wala sedde lamu segu
nono ko non dunno to banyagara jeunesse odon ko wadi noddango e jokolbe fu heddade tiagal habitibe yalla heɓude ɓural dowtir suyagal région o
leydi fof wawa yewde yesso soni wala ni sukaɓe jogolɓe dokkodira juuɗe saabu kamɓe wawi nata saabe waddude jam e deƴƴere ɓiɓɓe leydi fof hannden ana hani tinnade faabo maggal paɗe leydi men ndi pati joppodiren
feewi
micitna wiide rafdenago wona tan ley wuddu leydi ndi région ngaji mal ɗi fof meeɗi ɗum e wi kamɓe dunke en kabaru ndenagu ɓiɓɓe leydi ndi fof na hani faabade maggal paɗen ɓe banggal humpitinde ɓe kala kabaru cikkitaɓe
ñalibule hello tariki amen ñaloma hannde o naɓan en to ha ɓe to
ali en jamton fa tewten faamu heɗum
oɗo andi suudu yo daaba kayɗiniɗo sanne to haaɓena
noon Ali Cissé
noon jaati ñalibuli taɓande suudu fuu won koro hedde haaɓe moɓe noddirta yurugu taɓande makko goto fuu ana holla ko warta lewi andanɓe fina tawa haaɓe fa ɓeydora ɗen faamu keɗoɗen Issa Kodio jangguinowo ko haltani Fatoumata Kodio no feccitago Mamadou Samaseku
daaba lulliɗo yurugu teddina sanne yo honon ni o arɗo to haaɓe ɓe to ti daaba ladde ka noon o ɓatti sanne kureji oɗon nokku o sato e sato mo fanga kureji haaɓe ɓe ndenno yo yimɓele mbowiɓe yewtade kabaruji janggo mo holliti yurugu o ndenno soniɓe kasodini moɓɓe ɗo yimɓele ɓe jata ladde tawde to yurugu o ɓeɗo yimɓe galle tawi jaati oɗo daaba o wonko yiyata e ley ko rata so ley ngallure so ley ladde soni wonko hani warde e mabɓe daaba o humpita jamare nde guilal o ndenno e landinto banggal kuteji muɗum
ɗum nawata en bilki sembe cal ñalibuli première édition tournoi interscolaire yawol championnat scolaire africain o ga timmi alkamsare nogay jetti lewru julien
eyyi noon jaati Ali Cissé lycée ben oumar sy hedde sukaɓe worɓe e complexe scolaire les talents hedde sukaɓe rewɓe won lattoɓe heƴaɓe mali e o tournoi kanɗo wadde ifoi a
sukaɓe jokolɓe lycée ben oumar sy kae sukaɓe rewɓe complexe scolaire talent kañum en ka heeɓi ngaalu le final fewde e école samba ramata 5-0 kañe école numurilade kati 7-0 ngolɗo figol ballon waɗi ɗiɗi yaade noga e jetti lewru julien du stade Mamadou Kounateto
école ngaji ɗiɗi ɗi latto heƴaɓe mali goto fo e guɓal muɗum ley tournagol lefol ko piiɗe muɗum hani waɗa ley leydi gotiri ley lefol ifoi a
ñalibule mine mila jonka ɗo min kaddata e kabaruji ɗi
noon jaati Ali Cissé ɗo kaddata e kabaruji ɗo hannden sikiraɓe min jowtu heɗade kedde heɗade ɗo e seeɗa tous o guérin waran jokkininde wassalamu